Niyazi abashumayeli bahlala bewayindwe isikhathi side nami nginjalo ngakho ngiqagele sinemizu zembalwa nje cishe imizuzu eshumi noma eshumi nanhlanu into enjalo futhi ngithanda ukusho ukuthi ngikujabulela ngempela lokho kuhlala lapha nani ninabangane futhi kulokho kuza ngingena futhi ngihlangana nodade wethu lapha engangimbonile embonweni lapha yango obunye busuku ngitshela ukuthi wayenesifo Hotkin ngesinye isikhathi emhlanganweni futhi waphulukiswa futhi izikhathi ezintathu ezehlukene ukuba umoya ongcwele ubize khona lono wesifazane kwase kuthi ke ngahlangana nalo mfowethu lapha lowo phezulu komunye umhlangano wayenomdlavuza ebusweni bakhe nokuthi inkosi impulukise kanjani futhi mfowethu Jackson umshaywe organ futhi khona ke ngakhunjuzwa ngaye enhla eLake Port lapho ebesinomhlangano khona enhla lapho kamuva nje futhi kwakukhona umjalimane omncane noma umunye ngaphesheya kweguma futhi wayenomkakhe lele lapho nomoya ongcwele wawenza kubona kufihlakeleyo futhi umtshela ngokuthi wayesenze kanjani isithembiso sokunikeza imali engaka ebandleni uma inkosi ibingamvumela umkakhe ukuba phulukise umdlavuza futhi wamtshela ukuthi wayengadingi ukwenza leso sithembiso uNkulunkulu wayenayo yonke into empeleni futhi ngakho bona futhi inenekazi laphulukiswa lisaphila futhi nje ngalibona futhi ngaleso sikhathi bathatha isithombe sengelosi yenkosi imilapho futhi kwakukhona lowo mbala wothi ngoNkosazana abaningi benu bantu basibonile isithombe futhi ngitshela ukuthi umfowethu ongusihlalo ngangicabanga ukuthi sasingabazalwane abaphelele futhi ngitshela ukuthi unguwase Arkansas ingabe wena yebo mnumzane yebo mnumzane futhi bayangitshela uma ukhiphe i-Arkansas ne-Oklahoma e-California ngeke saba khona e-California awu kuqinisekile kube ngabangane abathile ababangalisayo abavela e-Arkansas futhi ngiqinisekile uma ngiyoke ngifike ezulwini ngiyobona abantu abaningi lapho abavela e-Arkansas nase-Oklahoma nasemhlabeni wonke sijabule kakhulu ngokuba lapha ngokuba nalesi sikhathi senhlanganyelo futhi omunye bengitshela ukuthi inenekazi elincane lapha ndawo elaline phakathi ngikholwa ukuthi yileli inenekazi khona lapha ilendoda nomkayo lithe libizwe izolo ebusuku emhlanganweni ngokuba nohlobo oluthile lwesimila noma ukuthize emzimbeni walo nokwahlukene ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngalesi sikhathi ukuthi ngiyozama ukuchaza kancane manje qaphela iwashi lakho futhi ungabi namahloni ukubamba ibhantshi lami lapho sekuthe kube isikhathi nje ngoba ngiyakhuluma ngeke ngimtshele usevele uyadonsa niyabo futhi ngakho ngiyazi kodwa thina leli gumbi lapha cishe bazolifuna bekungesona yini isidlo sasekuseni esithandekayo leso na bekungeke ningasithakasela ngempela leso bekuyisidlo sasekuseni sase-Arkansas sangempela kunjalo iham namaqanda nokunye nokunye futhi ngakho imihlangano lapha sizwe ukuthi inkosi izosiholela phezulu lapha futhi sibe nalesi sikhathi senhlanganyelo futhi kube kuhle ngempela manje imibono iyinto enqaba besihlezi lapha sikhuluma ngakho emuva emihlanganweni yasekuqaleni ukuthi abantu bashayela kanjani abanye babo babezoya amamayela ayizinkulungwane ezintathu itekisi ukufika emhlanganweni manje khumbulani senguNkulunkulu impela nje manje njengoba njalo ngaleyo nkathi niyabo futhi inkonzo kusukela lapho kuze kube ngalesi sikhathi isithuthuke ngamapercent ayikhulu niyabo inkonzo kodwa umoya wemvuselelo ushiya abantu niyabo uyasuka akubonakali kungabantu abanogqozi abebevame ukuba nalo manje nakho okwenziwa imibono manje udede wethu lapha into ecakile ngenkathi ngiphenduka ngobunye busuku ngibheka kumfowethu futhi wayengixoxela indaba yokuhlala phansi lapho ukuba abheke ubuso bakhe niyabo futhi ebona lo wesifazane ngaseke ngiqaphela emuva futhi ngabona ukuthi kwakuqhamuka ngapha ngabheka futhi nakho kwakukhona wesifazane futhi lapha ngangingenamqondo ukuthi lokho kuyoba yini niyazi futhi ngangingakwazi kungumkakhe ngaseke ngiwubona umbono uvuleka ngalonkathi kwakusekhaya labo futhi ngangazi ukuthi kwakufanele kube ngumkakhe ngalo nkathi futhi lokho kukathathi ukuthi ukwenzile lokho
now what that is her faith
manje lokho okuyikho ukukholwa kwakhe kuleso sipho niyabo ngakondi kodwa nguyena okwenzayo uyazenzela manje umanje sicabanga umzozwana namhla ube mina ukuze ubambe kangcono ukuthi kuyini kulemizuzu embalwa asithathe inkosi yethu ngoba emva kwakho konke kungokwayo niyabo yeyo futhi hayi thina bekungeke kube ngomunye wethu bafowethu abange befundisi nanoma ubani kungo asizisho ukuthi sishumayele evangeli ngobuhlakani obungobethu silishumayela ngamandla kaNkulunkulu nina befundisi lenza lokho futhi lawo amandla kaNkulunkulu eza phezu kwakho futhi akugcobe futhi ngisho nakwa wakho uqobo inkonzo yakho usho izinto futhi ngezinye izikhathi wena kungani ngishintshe indikimba yami na futhi uyazi ukuthi kunjani yabo lo ngokuNkulunkulu ekwenza niyabo futhi yena ungahle ucabange ukuthi zonke izithamelezi kugejile futhi mhlawumbe oyedwa mncane ohlezi iphandle lapho uNkulunkulu beqondisa wonke lo mlayezo ngqoko lowo muntu oyedwa futhi ngezinye izikhathi uye waqaphela ukuthi wehlengo umqeni ushumayela uthi lokho yilokho ke lokho yilokho bese ukuthi ke ngokulandelayo ujike bese usho into ethile ebukeka iphikisana nalokho uyacabanga ngabe ngingumzenzisi na niyabo kodwa niyabo uNkulunkulu esebenza kuwe njengoba ngasho ngoJona ngobunye ubusuku niyabo wayengaphumile entendweni yenkosi kwakunguNkulunkulu esebenza kuye wamthumela ngale ngenye indlela kodwa waye uthuma wamtshela ukuthi ahambe ngaleyo ndlela kodwa wamjikisa niyabo yileyo indlela ngezinye izikhathi ngiye ngasho izinto futhi ngiyaphenduka futhi ngicabange yini indaba ngami na ngithola ukuthi ngomoya ongcwele futhi lapho indoda ishumayela ngokuphefumulelwa ifanele izinikele ngokuphelele kumoya iyona ndlela kuphela esiyoke ngayo noma ngingakwenza ngoba nginawo amandla obuhlakani okuhlanganisa intshumayelo noma yini nani bafo wethu abangabe efundisi ngenkathi sisendawonye ngikushilo lokho emsamo ngifuna ukukusho futhi ngigcine umhlangano uthi ukuba uyingane niyazi uthi ukuba ukuze abantu baningi yababo lapha ngiyaqonda lelizwe ukuthi leli yezwe likhulu lekatolika elibophezelekile ukuba lapha niyabo nalabo bantu bengena nje bavele abakutholi uma uyako ukuthi lokuqinile Let's take our Lord. Manje sithathe inkosi yethu njengesibonelo sethu ngoba yathi yayisibonelo sethu. Manje ukuphila kwayo kukithi.
Now we think like this.
Manje besiyocabanga kanje ukuze nje sithole umcabango omncane we hayi indikimba ongashumayela ngayo kodwa uJesu washo ngesinye isikhathi ekhuluma ngomshado nesahlukaniso wathi kusukele ekuqaleni kwakungenjalo manje sizofanele sibuyele ekuqaleni ukuze sithole yonke into ngoba yonke into yayinesiqalo esiyibonayo manje izinto zaphakade ezazingena siqalo ngoba iphakade alizange liqale neze alipheli neze futhi izinto ezinesiqalo ezinesiphelo yonke into manje uGenesis uyisahluko sembewu ngakho sizofanele sibuyele kuGenesis futhi sifundisise izincwadi eziningi zomlando webandla eGahislop to Babylon mhlasimbe nifundisisile kanye neFoxes Book of Mitres kanye neFreemason Council inNason Fathers nokunye buyele emuva futhi uthole ukuthi yonke imimoya ezweni nayo yonke inkolelo nayo yonke into uma ubuyele emuva iqala kuGenesis ifika esikhathini sokuqhakaza kwembali esikhathini sokuqhakaza uyababona bephuma njengoKhayini noAbela futhi nibhekisise labo bafana ababili behla ngqo ukuba babe uJuda noJesu futhi nje uqhubeke njalo ngqo niyabo kuphuma kahle ngqo kungene kulolu izinsuku zokugcina lapho umphiko uKristu nomoya kaKristu kusondele kakhulu kuyodukisa nabakhethiweyo impela uma kungenzeka manje sifundisiwe lokho futhi siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso manje sithatha inkosi yethu ngenkathi yayilapha ayizange izisho ukuthi yenza izimangaliso yathi kwakungubaba uNkulunkulu owayehlala kuyo futhi yaye yaveza uNkulunkulu ngayo uqobo uNkulunkulu ngenye indlela wazakhela umzimba ayephila kuwo uqobo uNkulunkulu wehla wabonakalisa enyameni kuKristu futhi kwakungesuye uJesu umzimba indodana kaNkulunkulu kwakunguNkulunkulu wenkazimulo endodaneni kaNkulunkulu ekhombisa inkazimulo kaNkulunkulu niyabo ngayo uqobo uNkulunkulu wenkazimulo ebonakalisa inkazimulo kaNkulunkulu futhi kuye uNkulunkulu wayehlala kuye futhi wabonakalisa uNkulunkulu manje yileyo ndlela ngamunye wethu thina abefundisi esenza ngayo sibonisa uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu ekithi bese ukuthi ke yileyo ndlela kuphela uNkulunkulu anganyakaza ngayo kungukuthi futhi abantu bangambona uNkulunkulu kungenxa yethu izinceku zakhe kukanjalo abantu ngeke balifunde iBhayibheli kodwa bazofunda wena niyabo futhi ngakho ubonakalisa uKristu ukuhamba kwakho ukukhuluma kwakho izenzo zakho zonke zibonisa uKristu ungathi ungacabanga ukuthi kuwe abantu bakubhekile kodwa babheke wonke umnyakazo wenzayo iBhayibheli kubantu abaningi ngakho-ke sifanele sibheke esikwenzayo amadili ethu ebhizinisi nakho konke esikwenzayo kulo lonke uhambo lwethu zinikele wena uqobo nje kumoya noNkulunkulu uzozibonakalisa ngawe njengoba ngishilo njengomveni uJesu wathi kuJohane weshumi nanhlanu ngingumvini ninani ngamagatsha awu manje khumbulani umvini awutheli isithelo yigatsha elithela isithelo kodwa lithola ukuphila kwalo emvinini awu manje ezinyangeni ezimbalwa ezidlule ngangise Arizona kumngane wami oligugu uJohn Sherage futhi unezixhanti eziningi zokusamawolintshi umfowethu epofu ngempela umfowethu epentecostal futhi inkosi yambusisa futhi manje une yena awu yena ngolunye usuku ngiyacabanga wayengitshela mayelana wayenamaheka ayizinkulungwane ezingamashumi amane nesishiyagalolunye kapotini nezinto ngalonkathi lokho nje ilokho inkosi imbusisile ngendlela yezimali futhi ugibela ezungeza ngechevrolet endala isisitsha langa silengela phansi futhi sasi wayengikhombisa isihlahla esasinezithelo cishe ezinhlanu noma ezisithupha ezehlukene izinhlobo ezehlukene zesithelo kulezo sihlahla esisodwa manje kwakuyisihlahla samawolintshi ekuqaleni kodwa babefanele kulesi sihlahla samawolintshi lamula ithanjelo ithanjerina kanye no uphaphamuzi futhi noma yisiphi isithelo esisawolintshi siyokhula kulowo mvini kulesi sihlahla futhi ngathi kuyamangaza lokho mfowethu Sherage manje ngathi manje ngonyaka ozayo lapho isivuno esilandelayo sivela kuyoba konke amawolintshi wathi hoqa wathi umvini igatsha eliyigatsha likaphaphamuzi lizoveza uphaphamuzi futhi ulamula uzoveza ulamula ngathi manje ake ume kancane esihlahleni samawolintshi na wathi yebo konke yisithelo sokusamawolintshi kodwa liyoveza uhlobo lwalo igatsha elikuso futhi ngathi manje uma lesi sihlahla esithile khona-ke sizoveza elinye igatsha ngokwaso liyoba yini na wathi njengelasekuqaleni kuzoba isihlahla samawolintshi ngathi ngiyakuthola nyabo manje uKristu yigatsha umvini kodwa uma sifakela kulokhu kusa lapha kungahle kube namahlelo ehlukene phakathi kwethu i-assembles i-oneness ne-church of God nawo wonke lawa manye amabandla ehlukene amahlelo niyabo uma sithatha igatsha lethu lehlelo futhi silifake lapho liyovele lithele isithelo sehlelo ilapho esinakho emgqeni wobukristu wegama lobukristu lempilo yobukristu njengesithelo sokusamawolintshi sixhumele phakathi lapho i-methodist i-baptist i-presbyterian iluthela ikatolika zonke izinhlobo ezahlukene zingaphansi kwalelo gama lobukristu kodwa niqaphelile na ngenkathi leso sihlahla sasekuqaleni siveza igatsha ekuqaleni lowo mvini uveza igatsha lawo lokuqala babhala incwadi yezenzo emva kwawo futhi wona la mabandla amahlelo aphila ngalo mvini wokusama wolintshi egameni lobukristu kodwa uma lowo mvini weqiniso uke uveze elinye igatsha bayoloba enye incwadi yezenzo emva kwawo kunjalo niyabo ngoba uyothela isithelo futhi thina njengabefundisi sifanele sivumele izimpilo zethu zibe hayi enhlanganweni ethize lezo zinto zilungile ukugcina ubuzalwane nokunye ngiqonde ukuthi kodwa zinendawo yazo kodwa thina ngokwethu sifanele ukuzinikela ngokuphelele kuKristu ukuze umoya ongcwele ugeleze ngathi yabo futhi lokho kuveza isithelo sasekuqaleni sePentecoste okungukuthi isithelo sikamoya siluthando injabulo ukuthula kubekezela futhi niyazi leyo nto yangempela manje nje ngifanele ngime manje kodwa lapha ngenkathi uJesu esemhlabeni waye lo mvini waveza etsheli inhloko siyazi siyakuqonda lokho waye ngokuqala manje ake simbeke lapho ehamba-hamba akazange ahamba-hambe ngengubo yakhe ehlukile kwamanye amadoda wayengenazo isenzo esihlukile yena uhlobo olumnene nje lo mfo njengoba ngashumele esikhathini esithize esedlule ngokuthi umbusiso okhohlwakeleyo itholakala ngale kuMathewu isahluko seshumi nanye nevesi lesithupha lapho uJohane umbhapathizi ayethumele khona kuqala niyazi futhi wabethula kuMesiya yena wayengumprofethi omkhulu uJohane phakathi kweminyaka emibili phakathi komthetho nomusa futhi wayeshumayele ukuthi kwakukhona uMesiya owayeza owayezohlanzisisa iphansi lakhe futhi abuthe uhlamvu futhi wayezoba uMesiya omkhulu owayezodiliza umbuso wamaRoma kwase kuthi-ke uJohane walinda ehlane waze wabani isiqiniseko sokuthi wayeyokwazi ukuthi kwakuyisiphi leso sibonakaliso akazange aye esikoleni niyakhumbula uJohane wayehlane neminyaka yesishiyagalolunye yobudala waye nomyalo ovela kuNkulunkulu kwakungeke kube indandatho yobusonto ezungeze ukuthile kwakufanele kube ngokoqobo ngakho walinda ehlane waze wezwa kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wathi nizomazi ngoba kuyobani sibonakaliso phezu kwakhe nizosibona lesi sibonakaliso futhi lowo kuzoba uMesiya uJohane wafakaza ethi ngabona umoya kaNkulunkulu njengejuba wehlela phezu kwakhe futhi wamemezela esidlangalaleni lo nguMesiya kodwa-ke kwaba khona into ethize eyenzeka ukudumazeka yilokho kwenzeka kithi sonke ekuphulukisweni kwenu nezinto nizothola kubukeka sengathi into ethize ayisebenzanga nje kahle khumbulani leso yisitha futhi uNkulunkulu uyasivumela ukuba sikuvivinye ngakho abone ukuthi uzokwenzani manje sikundenise uJesu eza njengoba uJohane athi uyofika futhi uJohane wabona isibonakaliso futhi wazi ukuthi kwakunguye wethule esidlangaleleni kuye lowo ngokuba ngibone isibonakaliso uNkulunkulu angitshela sona kodwa lapho ehlela enkathazweni futhi iso lakhe lokhozi lambozeka njengoba uPemba asho futhi akazange abone kahle kakhulu wacabanga lapha ngashumayela ukuthi uMesiya wayezokhulula abantu futhi nangomncinyane umfo omnene efuqa ngapha nangapha esuka lapha nalapho uMesiya oxakile kodwa lokho ayengakuqondi kwakukhona isibonakaliso phezu kwakhe kodwa nokho wayehluke kakhulu wayengeyena lowo mfo omkhulu owayephuma futhi edabula yonke into njengoba wayecabanga ukuthi uyokwenza wayemncane mnene umfo othe ukuba mnene efuqwa esuka lapha eya lapho niyazi uyini lo mfo oxakile lo mfo na ngakho wathuma ababili kubafundi bakhe wathi hambani nimbuze ngabe nguye na manje lokho kwakuwo kuncoma okumpofu kunakho konke ayengakusho kuJesu emva kokuba esememezela ukuthi lowo ngokungumesiya wayesebuya futhi uthi ngabe nguye lowo na kodwa uJesu uyabuqonda ubuthakathaka bethu waphenduka futhi washo ukuncoma okukhulu kakhulu ayengakusho kunoma yimuphi umuntu kuJohane bekeni ngenkathi uJohane efika futhi wathi lapho uJohane ethuma abafundi bakhe weza wathi ngabe unguye noma sibheke omunye na manje uJesu akakaze niyazi uJohane wayesetilungweni futhi uJesu wayekwazi lokho ngakho akakaze amnike incwadi yokuthi aziphathe kanjalo ejele noma into enjalo noma amtshele imithetho nemithetho nqubo yomkhankaso wavele wathi hlalani nilinde kuze kuphele inkonzo bese nihamba nisho enikubonile ngakho ngenkathi babone izinyonga zihamba izimpuputhe zibona futhi ngingacabanga nje ngibone inkosi yethu ima lapho ngenkathi abafundi bekhuphukela phezu kwegquma futhi wababheka waphenduka wathi naphuma ukuyobonana na ngabe naphuma ukuyobona umhlanga untengatengiswa ngumoya na hayi Johane qhabo qhabo hayi Johane wawungamfuqi ngapha nangapha usuka kwenye indawo uye kwenye wathi naphumela kuyobonani indoda ephendule ukhololo wayo niyazi nezingubo ezinhle nezinto na wathi banga izingane bashadise bambele abafileyo futhi basezigodlweni zamakhosi lokho ngokuthi abazi badlala ngommeso ngokwayo abazi ukuthi bayithathe kanjani inkemba isikandla ngodi zombili bame phandle lapho ekhaleni lempi lapho ulwa khona namademoni nezinto akusilolo lohlobo lwendoda wathi aninjalo kwakungesikho lokho enahamba wathi naye kuyobonani na umprofeti wathi ngithi kini omkhulu kunomprofeti wayenguye wayeyisithunywa sesivumelwano futhi wayemkhulu kunomprofeti wahlanganisa lokho ndawonye manje sithola inkosi yethu ke emsebenzini wayo izisho ukuthi ayenze lutho ngesingayo kodwa lokho ebone ubaba kwenza wanikeza lonke udumo kuNkulunkulu into eyayinge yona iyemvelo engaphezulu kwemvelo zonke izikhali esinazo mfowethu zonke izikhali zethu zingaphezulu kwemvelo thina akukho okungokwemvelo esinakho sifanele sikukholwe siyini isithelo sikamoya na uthando injabulo kwethule kubekezela bomnene bomnene ukubekezela manje yehlele sitolo semithi ungithengele sineke esibiza ikoda ngiyasidinga uthando libiza amadola amahlanu ngingakuthumela okuningi kwalokho niyabo yinto ethize engabonwa leso izikhali zethu zonke simi ezweni elingabonwa sibuka izinto ezingabonwa nokho ngithi siyazibona ngoba ukukholwa kwethu kuyazibona bese kuthi zilapho niyabo futhi ngikathi Jesu ngolunye usuku kwafika kugula emndenini womngane wakhe futhi wahamba ubaba wayemtshela ukuba ahambe ngoba wathi uJohane ongcwele wesihlanu esho mina siyagalulunye angenzanga lutho ubaba waze wamkhombisa hayi ukuthi ubaba wamtshela kodwa wamkhombisa futhi wasuka wahamba odadewabo abathandekayo baka Lazaro bathumela kuye futhi bathi woza ukhulekele umngane wakho uyagula futhi sikundlele sokuya kulowo mngane othandekayo futhi ebasiza ngesikhathi sesidingo emva kokuba sebephumile emasentweni abo nakho konke ukuba ngumfundi wakhe wakushaya indivo kubizwa futhi waqhubeka kwathi lapho sebethumela futhi esikundlele sokuthi yena asabele kulokho kubizwa waqhubekela phambili manje kubukeka sengathi lokho bekungadabula noma ubani niyabo kodwa lapho ukukholwa kubamba ukuthize kune asikho isithiyo kulokho kuzohlala khona lapho niyabo manje ngenkathi ebuya ekugcineni wathi uLazaro ulele yileyo ndlela ayekwazi ngayo kodwa abafundi bathi uma elele uphumule wenza kahle kodwa wadingeka kuba abatshele ngolwimi lwabo ufile futhi ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho lapho kodwa ngiyahamba ngimvuse kodwa lapho uMata esekubonile ukuthi ufikile emzini waya kuye futhi wathi Nkosi ukube ubukhona ngawumne wethu engafanga kodwa ngisho nakalokhu noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika yona niyabo futhi wathi umne wenu uza kuvuka futhi manje uma niqaphela ngikathi eyethunini lapho uLazaro ayekhona manje wayesevele wayazi kahle hle ukuthi kwakuzokwenzekani ngiqinisekile ukuthi sonke siyakukholwa lokho wayazi ngoba wathi angenzanga lutho ubaba waze wamkhombisa futhi ingaleso sizathu engahambanga ingaleso sizathu wathi ngiyajabula ukuthi bengingekho ngenxa yenu ngoba babekade bemcela ukuba amkhulekele kuyilapho wayesevele azi ngombono ukuthi wayengafanele amkhulekele wayezomvusa kwabafileyo niyabo futhi wathi ngiyakomvusa kodwa yakhumbulani ngekathi ema ethuneni wathi usuvele kodwa ngenxa yalaba ngisho lokhu niyabo ngokuba niyabo lokho isibonelo wasebiza uLazaro ethuneni umuntu owayesenezinsuku ezine efile waphinda wabuyisela kuphileni futhi wasukuma wema ngezinyawo zakhe waphila akukho neyodwa into eyashiwo lapho mayelana nokuba buthakathaka kwakhe noma ukuba nayi noma imiphi imiphumela yenyama kukho ngani kwakungubaba esebenzisa isiphiwo sakhe uqobo uNkulunkulu wayesanda kumtshela nje ngokuzenzekalelayo kodwa edlule esixukweni sabantu ngolunye usuku lapho wesifazane omncane athinta umphetho wengubo yakhe wesifazane omncane ngesikhathi sokunqamuka kokuya esikhathini wayenezikhukhula zigazi futhi ngakho wathinta ingubo yakhe futhi wama wathi ubani ongithintile ngiyabona ukuthi sengibe buthakathaka niyabo lowo kwakunguwesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu niyabo wayeyisiphiwo sikaNkulunkulu Isiphiwo esikhulu kunazo zonke sake sanikezwa emhlabeni kwakungesikhathi uNkulunkulu enikela ngendodana yakhe. Sonke siyakuvuma lokho, niyabo, futhi niyabo uNkulunkulu wayesebenzisa isiphiwo sakhe. Kukanje sisonke kukhona umbukiso wangaphambi kwelente edolobheni, futhi thina bantu baseNingizimu niyazi sasingenayo imali, futhi ngakho sifuna ukubona lo mbukiso. Usethangweni lwebhodi elikhulu nomfowethu Williams lapha bathi mfishane futhi unamandla uqinile, futhi ngingumfo omkhulukazi omude ozacile, futhi ngakho mhlasimbe mhlawumbe wayengathwala amanzi awayise ezindlovini, unamandla angikwazanga ukukwenza phezulu kakhulu kusuka phansi, niyabo, angikwazanga ukuthwala amanzi awathwala ngoba wakhelwe phansi futhi unamandla, manje akakwazi ukuzibamba ekanjalo, nami ngeke ngikwazi ukuzibamba ngingalendlela engiyiyo, futhi le ndlela ngayinye yezinkonzo zethu, niyabo, ngeke sikwazi ukuba yilokho esiyikho, uNkulunkulu ubekile ebandleni, niyabo, uNkulunkulu wakwenza ngomusa ozibusayo. Manje sonke siyamangala ukuthi yini engale kwalelo khethini laphaya, yilokho esiyikho sonke esikwenzayo namuhla, kuyini na, yini engale yana, siyeza njengenkosi yaseNgilandi ngenkathi ibizwa ngokuthi ingelosizwe, ngenkathi uNicholas Ongcwele ekhuphukela lapho futhi wabhabhathiza inkosi yaseNgilandi egameni lenkosi lapho ihlezi yeziko ngalobo busuku, futhi kwangena umzwilili omncane uvele ebumnyameni, futhi wandiza wazungeza wandizela wabuyela ngaphandle. UNicholas Ongcwele wathi kuyo, wathi uvelephi futhi uye kuphi na, ngiyabo, lokho kwayitshiwa le nkosi, ngakho wabhabhathiza inkosi waqala ubuKristu eNgilandi. Manje umcabango ukuthi yavelaphi indawo aziyo ukuthi ingqondo yayo ayikwazi ukuyibamba, yabe isivala amehlo ayo futhi ibuyele emuva kuleyo ndawo. Ingubuhlakani lapha, iyazi futhi iyazi ukuthi ivela ndawo, futhi iyazi ukuthi iya ndawo, kodwa iyazi ukuthi kuphi. Manje yilokho sonke sizama ukukuthola. Manje ngamunye wethu uyizithunywaza lelozwe. Manje simi lapha kulokhu kusa futhi siqalaza nxa zonke, akukho ndawo esingangena ngaphansi kwayo, kodwa ekugcineni ngiyabuka futhi kukhona ifindo lesihlahla phezulu lapha, le phezulu kakhulu. Ngithi mfowethu Wilson, angisoze ngapha melela mfowethu Branham, ngakhelwe eduze kakhulu nomhlabathi, angisoze ngaphumelela, kepha ngakhiwe ngehlukile kancane, ngingakuthola uma ngizoxhumela phezulu njengale phezulu, futhi ngivele ngikubambe ngeminwe yami, futhi ngidonse ngiphakamise, futhi ngibuke. Siyamangala ukuthi yini engakulunywe uhlangothi, manje leyo yindlela eluhlaza yokukubeka, kodwa ngethemba ukuthi niyakuqonda leso yisimo kulokhu kusa, njengoba sibindawonye, niyabo, unokuthi ile ozokwenza nginokuthile ngizokwenza. Okwami ngazalelwa ukubona imibono, manje emsamo nakho kufika ngokhona oza phambi kwami, manje kuthatha ukukholwa kwabo ukukwenza, ukukholwa kwabo uqobo, manje kufana nje negiya ukungena egiyeni ushintsha, ukhuphuka intaba ngemoto bese ishintsha igiya, niyabo, angikwazi ukulishintsha lelo giya, uyakwenza, niyabo, bese kuthi ke mhlawumbe amahora ngaphambi kokuba ngize emhlanganweni ngisemkhule kwenu nakimi uqobo, bese kuthi ke ngibona lokho kukhanya kusondela kimi, khona ke akekho okhuluma nami, ngivele ngiqhubeke ngingene, kungaba ngcono uma ngivele ngangene sekuwe ngingakhulumi noma lutho, ngiqhubekele phambili ngqo emgqweni womkhuleko, bekuyoba ngcono, kodwa esikhundleni sokwenza lokho ngikhuluma isikhashana. Lolo hlobo lwemihlangano lwalungeke luhlale isikhathi eside kakhulu ngoba lukhipha impilo kuwe ngqo, kodwa manje nakho kumi umuntu, simi lapha ndawonye, manje sifuna ukubuka sedlule ikhethini lesikhathi, manje ngixuma kanzima impela, ngigijime ngikhuphuke kanje, futhi ngibambe futhi ngidonse ngibambe uye ngehle. Uboneni mfowethu Branham? Indlovu. Oh, uyibonile? Ya. Yini enye uyibonile na? Yilokho kuphele benginesikhathi sokukubona. Kho, unamandla, uyabo, sengathi nje kwangikhandla, bekuyini na? Lowo ngumuntu omi phambi kwami, niyabo, yibo bekhipha ukuthi eze kuwe, niyabo. Uboneni? You have tumor. nesimila sengishiyile niyabo ngobunzima ngiyakhathala yini enye oyibonile mfuthi Branham na ngifanele ngihambe futhi kulungile usho ukhuphuke futhi odonse futhi uzalo yazi futhi into yokuqala uyazi buyela phansi ngonkosazana sibanibani ovela kokuthize niyabo nakho ke wenza lokho ngokwakho nguwe lowo ungasebenzisi mina kodwa usebenzisa isiphiwo uNkulunkulu akuthumelela sona uyabo kodwa ingxenye yomzimba ibuhlungu manje kuthiwa uma umphathi weringi efika umphathi wayo yonke into athi ubukani futhi Branham na ya ngiyakwazi ngifuna ukukukhombisa ukuthize vele ungiphakamise esandleni sakhe noma into efana nale bese uthi uyalibona leli tende laba bantu benza lokhu futhi behlela lapha futhi baphumele ezansi lapha nangapha naphansi lapho ngihlezi lapho nje ngibuka niyabo kulungile kodwa ke lapho evumela ungihlalisa phansi angikhathele niyabo lowo uNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe uqobo niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini kwenza ngaleyo ndlela manje abantu lapha abanye balaba bantu abanami mhlawumbe abanye benu angibazi umbono ophuma lapho nje ewuthumela ngokuzibusa akukho ukukhononda ngawo ngezingizikhathi ngaphansi kokugcobo ngaphandle kokuphefumula emzimbeni wakho noma ukuphefumula emizuzu engamashumi amahlanu noma amashumi ayisithupha niyabo futhi usho lokho okuyoba ncamashipu zwini lapho okuyoba khona ukuthi kuyokwenzeka kanjani nakho konke yonke indawo ebonakala ndawo zonke yayo yonke into futhi uNkulunkulu mahluleli wami engimi ebhayibhelini lakhe lapha akagaze ehluleke nakanyene siqephu esisodwa ezinkulunkwaneni zezikhathi futhi kodwa asikho isikhalo ngalokho kodwa emhlanganweni lapho umuntu omncane ngabunye ezofika njengokuthi yibo besebenzisa leso siphiwo esifanayo niyabo ngumuntu osebenzisa manje uyakubamba na uJesu akazange ezwe ubunzima lapho ebusa uLazarus thineni ngoba uyise wayemtshelile niyabo kodwa manje lapho sekufika kwesifazane esebenzisa leso siphiwo amandla ayesephumile kuye niyakuthola engikushoyo na yilokho okukwenzayo futhi bangane yinina abantu enenza lokho niyabo akumina nguwe okwenzayo ukukholwa kwakho manje kunento eyodwa nje engithanda ukuyisho manje futhi ngoba mhlawumbe bazosikhipha lapha kodwa manje bekusala ukuthi lithini ungasuki masinyane kakhulu niyabo ngiqagele umfoti potazi angahle anichazele lokho emihlanganweni yokuvala niyabo ungasuki ngokusheshe kakhulu lapho ukuthi nangumuntu uphambi kwalapha unesimila noma umdlavuza noma lapha ake nginikeze isifaniso sincane ngithi sizothatha umfoti Williams lapha futhi ngicabanga ukuthi kuzonikeza ingabe sinaso isikhathi esingako na sizomzuzwana nje manje angikaze ngimbone ngaphambilini ngithi angikaze ngimbone ngise New York City futhi uyaphuma lapha namhlanje uya kudokotela futhi ugqokele isudi enhle ekhanyayo kangeno thai futhi uya kudokotela nodokotela othi mfundiso hlemphekile ngiyaxolisa kakhulu ukukutshela kodwa uhlushwa iTP akukho okungakusiza manje usesigabeni lapho sekwephuze kakhulu kwethatha umhlala phansi ngakho kuzokubulala awu uqala ukuzibuza othile ukukholwa kwakhe kuyabamba ngikholwa ukuthi ngizoba nomfoti Branham ukuba angikhulekele uyezwa ngakho uza eNew York mina ngiseNew York futhi manje ugqoke isudi emnyama nothayo bomvu futhi okhumule izibuko zakhe futhi ukubukela umsamo ngimi lapho angikaze ngibone empilweni yami futhi akakaza ngibone ngithi sawubona mnumzane ngenzani ngixhumana nomoya wakhe niyabo ukubona nje ukuthi kuluhlobo loni lomuzwa ngezinye izikhathi sishaya abakhohlisi sishaya abagxeki sibe nomunye emhlanganweni izolo ebusuku othi nje ukungidongula ngibe izicoco nje futhi engaleso sizathu ngingakwazanga ukubiza lo muqo omkhuleko futhi kabi nje futhi ngakho ke ngima lapho futhi ngithi unjani uthi unjani ngiqhuba ingxoxo emva kwesikeshana ngibona ukuthile phambi kwami ngathi uhlushwa yi ngizothatha ukubona ukufihlakeleyo okuhle okude. Uthi akekho omunye emsamo ngaphandle kwakhe, nebo ukuba abe lapho ngalobo busuku. Ngithi uhlushwa isifo sofuba. Kunjalo, nebo. Manje ubukudokotela, udokotela ube namadebu efake izibuko nekhande lempunga wakuxilonga futhi wathi futhi uyena walapha uvela ezweni lapho kunesihlabathi esiningi nokunye nokunye. Wena iseCalifornia.
Yes, that's right.
Yebo, kunjalo. Ungumfundisi webangeli. Niyabo, ngibheka nje lokho akwenzayo futhi mhlawumbe ngiza kuwo kanye wona lo mhlangano futhi ungenza omunye umuntu manje futhi maduzane nje ubugqoke isudi emhlophe, isudi enombala okhanyayo nothayo okhanyayo. Buhle zitafuleni ulalele othile khuluma ubugqoke izibuko enenekazi elalihlezi eduze kwakho lalithi ah lethi okondleka ligqoke ingubo ephingi. Uyazi bekungalesi sikhathi ngo lapha niyabo futhi kuvele kungishiye angazi ukuthi ngitheni niyabo bengimi khona lapha ngikubuka lokho awumhlawumbe uchuchume kakhulu ngaleso sikhathi makabonga uNkulunkulu kunjalo ngibengilalela umfowethu Branham ekhuluma uyabona njengokuthi kunjalo impela futhi ngangiqoke leyo suti haleluya nangu iphuma emsamo manje akalindanga isikhathi eside ngokwanele niyabo unjalo nje nguye okwenzayo ilokho okwenziwe ukukhona kwakhe uqobo manje linda futhi ubone ukuthi uNkulunkulu uthini ngakho niyabo manje uma kungekho okunye okwenzekayo ngima lapho umzuzu futhi kungenzeki lutho ngilokho ngibhekile uma kungenzeki lutho ngibheke emuva futhi uma engakafi phali ngizothi ngizokukhulekela mnumzane bese ngimukisa kodwa uma ukuzwa kuphendula futhi ukuthi isho kanje inkosi niyabo manje ukukhwala kwakho yikho ukudonsa lokho kuNkulunkulu kodwa manje nangu uNkulunkulu kuphendula niyabo angazi ukuthi kuzokwenzekani yoko manje ngoba mina lokho bekungukukholwa kwakhe uqobo okwenze lokho okungashongo ukuthi uphulukisiwe niyabo lokho bekungukukholwa kwakhe kuphela kunyekazisa uNkulunkulu kuba enze lokho kuye kwabikezela futhi manje linda kuze kusho kungakwenzeki niyabo
Then he comes back and I see maybe years later.
Bese ke kuyabuya futhi ngimbona mhlawumbe eminyakeni kamuva indoda esikhulile niyabo futhi ngithi mnumzane isho kanje inkosi uphulukisiwe. Ngalokho okwandisa ukukhona kwakho kusasa uzede lobhene lingajwayelekile uzobe uhamba wehla ngesitalade futhi othile uzokushaya engalweni uzophenduka ube ngumfana wezindaba futhi uzobheka phezulu ewashini lasodongeni futhi lizobe lishayela isho mina mbili ngqo impela nje ngalokho uyokwazi niyabo manje kokuqala ilokho akudonsa kuNkulunkulu kulandelayo ilokho uNkulunkulu amuphe khona wenza ukuqala manje isho kanje inkosi yabo lokho kulandelayo niyabo khona ke ngosuku lulandelayo uzohamba futhi uyothi kubangane obenaye abanye benu bazalana abangabefundisi bekungaxakile lokho na niyabo manje uma kungukukholwa kwakhe kuphela okwenze ukuthize uyazi ukuthi ukukholwa kwakhe kuthinte uNkulunkulu kodwa manje uNkulunkulu utheni kuye na akalindanga isikhathi eside ngokwanele ukuthola niyabo wagijima ngqo waphuma emsamo manje uzobe ejikeleza ngosuku lulandelayo ethi uyazi ukutheni futhi kukhona kumshayile uthi ene bawum bawum yohora lishumi nambili uthi ene niyabo khona ke akukho kungake kumenze akungabaze yena kugcinile nje khona lapho niyabo lapha nje umfoti events lapha ohlezi khona lapha manje siyaqonda ukuthi asifanele sisebenzise iziphiwo zikaNkulunkulu njengamabhodi anoso hlambukazi nezinombolo siya kuqonda lokho asikwazi ukudlala ngeziphiwo zikaNkulunkulu ubengeke yazinike noma ubani obengenza lokho kunjalo lendoda yayiqhamuke izongiva kashela yona nomkayo nabantwana bayo futhi kulingi nje okungashiwo ngeziningi za lezi zinto kodwa nakho zigile ubufakazi obuncane kangaka wayene imoto entsha zonke izingubo zabo nezinto zibuyo wama ecafeteria yakwaMila eLouisville futhi eKentucky ungathengisa imoto enqobo nje uma une wena bazokwenzela incwadi yobunikazi bayo niyabo kanti babeneziki lamkhuba ezintshontsha izimoto zizigijimise zezingenise bese zizibhenda zizenzele incwadi yobunikazi bese ziyidayisa oh zivele ngokukubi kabe umnumzane defense uza amakhulu amamayela cishe amamayela ngamakhulu esikhombisa namashumi amahlanu esuka eGeorgia enhla lapho wavele washayela wangena wacishe uKia wase engena ukuba adle wabuya waphuma imoto izingubo iziqophi yonke into ayenayo yayidabukile ihambile engazi ukuthi yayikuphi ngakhonako la wayekhona amakhulu amamayela ukusuka ekhaya engena imali engenazi ingubo engena lutho nemoto entsha ingasekho bafika nomfowethu uSatmani futhi ngiyakholwa umfowethu Simpson nabanye babazalwane lapho ngakho ekugcineni bathi asibuze enkosini ngakho bathi ake senyuke futhi sibe nomfowethu Branham ukuba abuze ngakho bafika endlini futhi lokho kwenziwa yizingxoxo zangasese niyabo sihlala phambi kwenkosi kuze kwenzeke okuthile akufani nokuhlangana nabo emsamo lapho uhlala khona futhi uvele ulinde abantu abahlezi lapho abavela phesheya kwezilwandle nasemhlabeni jikelele belindile ezinye izikhathi ezimiselwe ukubonana ezingamakhulu amathathu zilindile manje niyabo abavela ndawo zonke ukutholanga lezi zinto futhi ngakho konake umfowethu events nomfowethu Fred nabaningi babo benyukele endlini lapho abazalwane abane noma abahlanu futhi wili angazi noma wawunabo ngalokho kusana maga ngiyazi umfowethu Fred wayekhona futhi angisakhumbuli nje ukuthi babe bangake ababekhona futhi sehla phambi kwenkosi ukuba sikhuleke manje laba bonke bangabefundisi ngiyethemba nonke ningamakholwa niyabo ufanele uthole isimo ufanele uthole imbangela ngaphambi kokuba uthole ikhambi njalo niyabo udokotela uma ungena ehhovisi lakhe futhi wathi dokotela ngihluphekile ngesiswini sami ngiphethwe ikhanda ukunika amaphilisi ezinhlungu athile uyakuthuma uzame ukukuxosha niyabo udokotela wangempela uzolixilonga lolo daba aze athole imbangela lokho okudlula emgqeni womkhuleko ebeka izandla phezu kwabantu ethi udumo kuNkulunkulu haleluya ukholwe udumo kuNkulunkulu ngiyakazisa okwami niyabo ake sithole imbangela kuqala kungahle kube yinto ethize uNkulunkulu wabeka isiqalekiso phezu kwalowo muntu okumenza enze into ethize futhi uyafika ukususe njengoba uMose enza eshaya idwala noma uElia ngoba wabizwa ngonempandla waqalekisa labo bantwana abancane nokunye nokunye ufanele ubheke ngeziphiwo zikaNkulunkulu ufanele ubheke ukuthi wenzani niyabo lapho uya koqalekisa nokunyathela odevil nezinto ezinjalo ube ungazi ukuthi ukhuluma ngani ungene enkathazweni noNkulunkulu uyabo ngoba ufanele ukuqonde okwenzekile lokho kukhona ukusezantsi lapha ya ukubangela lokho kuba kwenzeke khona ke kungcono ulinde bese utshela lo muntu ngakho lungisa lokho kuqala ngakho into okumele uyenze ukulinda uze uthole imbangela khona ke uika bese livele liphelele uma ungatshela imbangela susa imbangela kanye njengokuthi uma isigaqa silele phezu kwenye into ayithile njengo ucezi lombila nenduku ibekwe phezu kwawo ukuba iwenze ukhule ugwegwile uvele ususe induku futhi uzokhula uqonde kuyinto efanayo niyabo ufanele uthole imbangela kuqala kodwa uyathola ukuthi yini ekwenza kwenze lokho manje nomnumzane events uyangena wayesethi futhi Branham washo wangitshela indaba ngathi asiye kuNkulunkulu futhi saguqa sakhuleka futhi ngenkathi sisakhuleka ufanele uphume ikanjalo indlela yokuvuswa kwabafileyo nezwile ngemihlangano nikubonile nazi ukuthi kulotshiwe izitatiment ezisayiniwe ngodokotela ngabantu befile ngibabonile abahlanu babo enkonzweni yami uqobo ethebekile ufanele uthole lowo mphefumulo ongaphandle ngale yandawo ndawo futhi ubuyisele ubuyise futhi ekuphumeni komoya wathumela izwi lakhe wathumela izwi lakhe niyabo futhi uphuma ngibone umfosi emusha igqoke ihembe eliphuzi wake waba ngumkristu futhi wakhulela ekhaya lobukristu wayesemotweni kamfowethu events ehlela eBowling Green eKentucky amamayela ikhulu neshumi nesishiyagalombili ngezansi kweLouisville nomoya ngenkathi ekhuleka wamgweba ukuthi wayenza okungalungile wayesebenzela lesi siyingi wayenza okungalungile kwase ukuthi ke umoya izwi libambe phezu kwakhe kulomkhuleko waphenduka wabuya ngimbone ebuyisa imoto wayipaka indawo ethize ngasukuma ngase ngitshela umfowethu events ngakho kuzolunga futhi endleleni yakhe eya ekhaya lapho evela. Manje imoto yebiwa ngaphesheya komfula eLouisville, Kentucky, imayela ngaphesheya komfula kwase kuba phezulu ecafeteria yakwaMiller yebiwa lapho, futhi nansi yabuyiswa ivela eBowling Green. Yayinethangi likaphethiloli, ingxenye yalo ingasekho lapho nje umfana ayeshayele khona wehla wayibuyisela emuva, wayeseyibeka khona lapho emgwaqeni, lapho yena emgwaqeni wakhe ephumela ikamu lo mahamba nendwana lapho wahlangana nayo imi khona lapho emgwaqeni ngendlela efanayo. Niyabo, manje lowo ngumoya kaNkulunkulu phuma ubamba lokho. Olinye udaba khona lapho ukuze nje ngilibonise okuphambene, ngizobekeza ngiyeka impela impela. Ngakho-ke bona yiyo le ndoda efanayo endodeni eyathenga imoto yokuye kodwa futhi ayikwazanga, ayizange imkhokhele, yabaleka. Nomoya wenkosi ngenkathi sikhuleka walandela leyo ndoda kodwa yayinesihluku usoni esengamesaba uNkulunkulu. Niyabo, izwi lalingeke libe namthelela kuyo. Ngakho-ke uNkulunkulu wadingeka asebenze ngenye indlela, futhi wayithumela ngapha nangapha. Kwathi ngolunye usuku esenhle endlini yami, ngamutshela siya ngaseBowling Green, sehlela endlini yakhe, sasehla siyodoba yena nomkakhe nami emotweni, wakubamba ngokushesha. Manje mina wathi ngingakungcono ngijike ezansi lapha, ngathi uma ufuna imali yakho kungcono uhambe manje, futhi waya ngale wakhokhelwa ngokugcwele. Niyabo, niyabo uNkulunkulu uyazi ukuthi izenziwa kanjani izinto zikwenze. Niyabo, kodwa ngezinye izikhathi uma kungudaba olulibalayo, manje lelo daba lwalibala izinyanga ezithi azibe ezimbili noma ngaphezulu, izinyanga ezimbili uthini, iminyaka emibili ngaphambi kokuba kwenzeke. Kodwa niyabo, wayebuzile futhi wazi ukuthi uma siyibuza leyo nto. Umata wathi umnewethu ufile uyenuka lapha yaethuneni, kodwa ngisho nakalokho noma yini oyicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzokunika yona. Nakho la ukhona, niyabo, niyabo, noma yini oyicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyokunika yona. Eminyakeni emibili emva kwakho konke lokho wabambelela, wazi ukuthi uyokuthola. Niyabo, uNkulunkulu wakusebenza ngqo, wakuthola. Yilokho-ke bazalwane, nguNkulunkulu ezibonakalisa yena uqobo ezimpilweni zethu. Ngingakhuluma nani usuku lonke, nisiketshane esihle kakhulu losabantu. Nginithanda kahle ngempela, futhi ngilapha bangane bami ongumKristu ukunisiza. Ngilapha ukuze ngenze konke engingakwenza ukuze ngisize ekudobeni ngenetha kanye nani bazalwane. Manje ngezinye izikhathi abantu bathi thina akekho namuhla, kube nenqwaba yokulingisa kwenyama yalezi zinto. Niyakuqonda lokho, kufanele nje kufike lapho uMose ephuma kwase kwenziwe okungaphezu kwemvelo, futhi isixuku esixubile sahamba na kwaphazamisa ikamu emva kwesikhashana kanye noKora, niyazi, nokunye nokunye. Futhi siyakuqonda lokho, futhi kuyakwenza lokho bazalwane. Futhi mina kwesinye isikhathi abelusi bezimvu baba nokusola kancane, futhi angibasoli, banezimvu kumele bazondle. Niyabo, bona anginayo imizwa ngokumelene nalabo bafowethu, o lokho ngisho nje nokukusola. Angiphatheki kabi ngakho ngoba bangabelusi bezimvu, niyabo, kodwa ngifuna nazi njengomfowethu, njengoba ukuphela kusondela lapho ngihlangana nawe ngakolunye uhlangothi, ngisazoba nobufakazi obufanayo nguNkulunkulu. Wena nje kukholwe lokho ngenhliziyo yakho yonke, futhi ngifuna ningikhulekele. Kunzima kabi kabi bazalwane, kunzima ngoba kwezinye izikhathi uthi ufanele usho izinto ezivele, mhlawumbe umbono womuntu ube yindlela eyodwa, futhi nokho ufanele ukusho, ubobezelekile ukusho, ufanele ukusho, futhi khona-ke kuzwisa ubuhlungu, futhi kuzwisa ubuhlungu mhlawumbe umfowethu noma okuthize, bese uzizwa kabi ngakho. Kodwa awuwedwa, uthengwa ngentengo, uthunywe umsebenzi, ufanele wethembeke futhi ube neqiniso kuwo, kungakhatheleki ukuthi kuyini. Futhi ngicabanga ukuthi abantu abaningi abacabanga kahle bazokuhlonipha lokho, nakuba ngisho bengase bangavumelani nawe, bazokuhlonipha. Kuthiwani ngendoda kowesifazane na, noma ngabe muhle mubi, noma ngabe kuyini, uma ininikazi, ininikazi langempela, noma yiphi indoda izohlonipha ene-awunsi nje lobudoda ngayo niyabo kungakhatheleka ukuthi ngubani iyakuhlonipha ukuma kwakhe niyabo futhi kungale ndlela engicabanga ngayo phakathi kwabazalwane abazalwane ababona umuntu othile okholisekile nginezinhlonipho ezifanayo kubazalwane abangahle bangavumelani nami ngingathi ngokuqinisekile ngiyahlonipha okwayo indaba enkulu iza engqondweni yami manje yaleyo nhloko yamalutshela enhla lapho ngiyazi ngikathi engiyibhalela incwadi futhi wathi ngangiyisangoma esiphucukile niyazi nokunye nokunye kanjalo futhi washo kubi niyabo ngami nokho ngambhalela incwadi ngamphendula wathi uthe usuneminyaka engamashumi amathathu shumayela wathi ngangishumayela ungakangceli washo futhi khona-ke futhi usho okuthize futhi njengokuthi kodwa noma kunjalo ngangisamhlonipha wavele wangibiza Branham ngabhala ngaphendula ngathi mfowethu oligugu othandekayo inhloko yamaluthela akekho owayengashumayela evangeli iminyaka engamashumi amahlanu kodwa angamhloniphi uKristu ngeke ngicabange kanjalo yebo ungumuntu akenziwanga ngemvuthu yamapulangwe uyisidalwa esingumuntu futhi ngambhale le ncwadi emnandi ngamphendula wathi wona kanye umqondo wakho ume phezulu lapho mina wathi ngashayela amamayela ishumi nanhlanu esiphephweni segwa esiphuphuthekisayo ukuzwa umuntu kaNkulunkulu futhi ngatholani kodwa isangoma esiphucuzekile futhi ngathi ngiyakuthethelela ngalokho mfowethu futhi ngakho-ke ngathi ubungazi ukuthi utheni ngathi abantu babone ujesu kristu enza into efanayo ngosuku lwakhe njengoba enza osukwini lwami ngujesu ofanayo ekwenza futhi bambiza kubhezabhule ngathi manje ukuba bengiqinisile na futhi ujesu wathi ukukhuluma izwi elilodwa ngokumelene nawo akusoze kwathethelelwa ngathi ikusize ngani iminyaka yakho engamashumi amahlanu na niyabo niyabo ngathi kodwa ngiyazi ukuthi ubungaqondile lokho ngokusuka enhliziyweni yakho angicabange nje ukuthi indoda yayingakhuluma ngojesu iminyaka engamashumi amahlanu futhi emshumayelele ibe yinhloko yasekolishi ibingakhuluma ngojesu kanjalo wena nje uyaxoxuma nje futhi awuqondi kamuva wangibhalela incwadi wathi ngiyaxolisa ngalokho futhi ngizwa ukuthi uzaye mina epolisi futhi kwakungudokotela Hegre futhi wathi ngingathanda ukuthi uze ekolishi ngingathanda ukukubuza imibuzo ethile ngabe nginaso isikhathi sokukusho na kuhle futhi wathi kukhona ngase ngithi nomfowethu Jack Moore nabanye bethu enhla lapho kwakusengqungqutheleni yebusinessman futhi wathi ngaphuma futhi kusobala imfundo yami ikhawuliwe kakhulu njengoba nazi futhi angizisho ukuthi ngingumshumayeli ngakho ngangahlala eduze kukamfowethu Jack futhi uhlakaniphe kakhulu niyazi futhi ngacabanga ukuthi uma esho amagama engingawazi ukuthi wayethini ngangiyomdushuze emlenzeni futhi uyothatha izintambo kusukela lapho niyabo ngakho basinikeza idina elimnandi bangabasenoweyo futhi ngakho baba nedina lokudla okwehlukahlukene elikhulukazi futhi bahlala esimweni sesiphambano futhi bangibeka enhlokweni yaso lapho amanenekazi amancane athandekayo adeka itafula futhi udokotela Hegre wasukuma ngemva kwedina wayesethi mfowethu Branham ngiyazi ufanele ubuyele enkonzweni kulobu busuku kodwa wathi ngifuna ukubuza umbuzo ngathi idokotela Hegre ngathi ngingajabula ukuphendula engingakwazi mhlawumbe imfundo yami ikhawulwe kakhulu ngingahle nje ngingakwazi kukwenza wathi awu ngingathanda ukusho lokhu kuwe wathi ngiyaxolisa ngengikushilo ngathi oh waxolelwa mfowethu bengingeke ngicabange lokho futhi wathi silambile lapha eBethani wathi sifuna uNkulunkulu wathi futhi sifunda ngamaphentekostali futhi wathi ngiqondile ukuthi wawukade ungumbhaptisti ngathi nginguye futhi wathi wathi ngahamba ngiyobabona futhi wathi kwakukhona umhlangano wathi babekhahlela phezu kwezihlalo futhi bekhipha amafasitele zibani nokunye kanjalo wathi yini abanayo ngathi umoya ongcwele futhi wathi umoya ongcwele wenza lokho na ngathi mfowethu nakhu engikutholayo phakathi kwabantu bephentekostali kunomfuthi omningi bawo futhi impembe esikhundleni sokuwubeka emdleni nokuwenza ugijime niyabo ngathi bona ukube bebekwazi nje ukuthi kusetshenziswa kanjani Bagu memeza gonke kupume. Niyabo begu memeza kakulu kupume. Niyazo kuti gikonde kuti nifuti loko kukoniso. Angigusho kukutazi sayo. Angigusho kuchande na mitonipo. Amanda asebandlini. Kukuba kupela esetjenzi iso. Afuti aboshe lwe njongu mbanu mazombe zombe. Kupala isikati iso kupela izi pagapageni. Abo pele loko futi. Nibo nukuti uzu kwenza niyabo. Uedisili wati wainga kwenza futi wagwenza. Niyabo gungu kuti bopela lawa ma. Anda isinawo niyabo sikumemeza kakhulu nje futhi sikufuthe kuphume niyabo futhi wathi khona ke sinani thina malutshela na ngathi uboya ngcwele khona ke wadideka kakhulu ngacabanga ngathi wathi ngaye California ngabhala ifunde incwadi ngesinye isikhathi ngazo zonke iziphiwo zokomoya wathi silambile lapha eBethany wayesethi bonke engihambisana kanye nabo lapha futhi kwakukhona cishe amakhulu amathathu noma amakhulu amane abo behlezi lapho wathi sonke silambele uNkulunkulu wathi manje into engukuthi wathi zabhala funda lencwadi yesikoleni sethu ezifundweni zethu lapha futhi wathi abanye babazalwane kanye nami zagibela indiza futhi saye California futhi sathola le ndoda futhi wathi nginazo iziphiwo ngavele ngabhala ngazo wathi sabeke sesizwa ngawe uza ngapha futhi wathi sawelela lapho futhi wathi ngokushesha ngokudumala izikhathi eziningi ngokukhohlisa sakuthatha njengokuba nguboya omubi lokho ngiyaxolisa ngokuthi ngakusho ngathi awu lokho kulungile ngathi thina sonke mhlawumbe sinalezo zikhathi ngathi mnumzane ngathi mhlawumbe kube ngakingahle ukuba ngenze into efanayo mina qobo isikhathi ngathi uNkulunkulu unesihawu kithi impela unesihawu kimi futhi wathi awu ngingathanda nje ukusho into eyodwa wathi yini esingayenza na futhi ngacabanga abafundi ababengakwazi ukukhokhela indlela yabo bedlule babenepulazi elinamaheka angaba yinkulungwane lapho noma ngaphezulu mhlawumbe amaheka ayizinkulungwane ezimbili futhi batshala umbila base bevumela abafundi ukuthi basebenzele indlela yabo yokudlula niyabo futhi ngathi ngesinye isikhathi kwakukhona indoda eyatshala insimu yombila bangaka bake bawubona umbila ukhula na sonke sibonile futhi ngathi kakusase kuseni lapho ephumela lapho kwakukhona amacembe amabili noma ngobunyukusa ngenkathi ephumela lapho kwakukhona amacembe amabili amile wathi mayibonge inkosi ngesivuno sombila ngathi ngabe wayenaso na wathi awu bengingeke ngithi wayenaso ngathi ake sisho lokho sekungashiwo ukuthi wayenaso yebo washo ngathi kwakungamaluthela lawo ekugcineni lawo macembe amabili amancane akhula aba yintshakaza into ehlukile futhi lawo kwakungama-Methodist ngokungcweliswa enashumayela nonke kulungisiswa nentshakaza yabheka emuva phansi ecembeni yase ithi he ngiyintshakaza nginomsebenzi nawe nhlobo sengiyiwo manje kodwa niyazi leyo ntshakaza ekugcineni iyakhumula lezi zintshakaza ezincane zehla zaba yicembe futhi kwaveza isikhwebu sombila njengohlamvu lwasekuqaleni olwalutshaliwe ngathi leyo kwakuyi-Pentecost okubuyiselwa kwezipho kubuyiselwa ebandleni ngathi sinesikhunta esiningi esikhwebini kodwa nokho sinezinhlamvu lapho futhi niyabo ngathi lokho kunjalo ngathi kwakuyi i-Pentecost yasekuqaleni futhi ngathi khona-ke uhlamvu lwathi angidingi ntshakaza noma iqabunga anginidingi ninama-Methodist noma ninamaluthela noma umunye ngiwuhlamvu ngathi empeleni kwathatha impilo eyayisecembeni ukwenza intshakaza nempilo ecembeni ukwenza uhlamvu ngathi ibandla lephentekostali liyibandla lamaluthela eselithuthukile wadonsa ngokushesha epuleti lakhe wenza into encane kanjalo kungezikho ukuphikisana nesayense yabo yezikolo niyabo noma ukuphikisana nabo ukubenza nje babone ukuthi yini eyiqiniso niyabo makuthi wathi mfoti Branham thina baseBethany akunandaba ukuthi amanye amaluthela athini sifuna uNkulunkulu yini esingayenza ukuze samukele umoya ongcwele na ngathi buyela etafuleni fulathelani itafula bese nikuqa ubuso benu bubheke odongene futhi sajikeleza futhi sababeka izandla futhi abangamakhulu amane emukela umoya ongcwele futhi manje bagijima amakhulu namakhulu benza izimangaliso nezibonakaliso nezimanga lo ngudokotela Hector waseBethany College eMinneapolis eMinnesota bazalwane sinomkhiqizo oyedlula yonke ezweni kodwa siwuphethe ngokungafanele niyabo kunjalo uthini uma mfowethu borders lapha engumbazi kuba ke ubemi phandle lapha nesando eshaya izipikile nebo futhi ngangino uhlobo oluthile lesando esinamandla kakhulu lapha engingakwazi ukufaka igege lezipikile phakathi futhi ngithi root ngikhuphuke kanjalo nje futhi ngibethele wonke amabhodi ngesikhathi sisodwa ngase ngikhuphukela kuye ngathi ya usuphumile emdlalweni awusena lotho akukho lotho kuwe noma kanjani nje awukho ngisho nasemdlalweni niyabo ngimoshe umkhiqizo wami khona lapho ngiye kuye ngendlela engafanele niyabo uma ngikhuphuka futhi ngimtshele ukuthi muhle kakhulu kangakanani yeka umbazo muhle anguye futhi ngivele ngishiye umkhiqizo wami uzozithengisa wona uma ulungile kunjalo niyabo futhi yiloko engikuzele lapha mngane niyabo kungukuba umkhiqizo kaNkulunkulu othuthukisiwe siwubiza kanjalo mhlawumbe inkonzo kuma luthela nani ma Methodist nama Baptist nabaningi beni bazalane asizami ukufuqela ukuthile kini sizama kuphela kwelitshela ngesipiwo esithuthukisiwe inkosi yesinike ibandla futhi sengathi umusa wayo ungasisiza ngiyaxolisa ngithatha sonke lesisikhathi ngivele ngikhulume uNkulunkulu anibusise asicule kalula sisavala lomnyango lapha manje sivala umnyango manje ngibeka lesi sesekelo esincane sokuphulukisa manje kulobu busuku uma kulungile kube lusi nabo bonke ngifuna ukuthatha ubusuku ngensindiso niyabo ukuba niyabo empeleni laba bantu abaphulukisiwe bayo uma bephila isikhathi eside ngokwenele bayophinda abagule futhi mhlasimbe kodwa uma kanye besindisiwe banokuphila kuphakade khona ke kunjalo bayofika ekuvukeni manje uJesu sivale iminyango futhi sikhule kubaba wethu obona ekusithekeni singavele sikhothamisa abakhanda ethu mzuzwana manje senzele izwi lomkhuleko na baba wethu asezulwini ngokuthi thumela ngokuxhamazela asikwazi ukwenza ubulungiswa emsebenzini kodwa ngethemba ukuthi ngandlela thize kulokhu kusa ngobukhona bakho bulapha ukuthi thina sisuka lapha sizohamba nje nezinhliziyo zethu zigcwele injabulo busisa laba bantu abanomusa Nkosi osivumele sibe nendawo yalomhlangano kulekela ukuthi bazokwenza umsebenzi omkhulu babonakala sengathi bebelungile thina iqembu labantu abalahliwe abadelwe yizwe futhi nokho bavula iminyango futhi basivumele ukuba singene siyabonga ngalokho babusise futhi sengathi wonke umuntu sengathi le ndoda engumnikazi wendawo usizo lonke sengathi kungaba khona ukusolwa okunjalo lapho labo besifazane abangowetha bengena kuleli gumbi ukuthi izinyembezi zosize ngesono zizogele ezezihlathini zabo siphe Nkosi ukuthi bonke basindiswe futhi bagcwaliswe ngomoya babe amandla amakhulu kaNkulunkulu ngiyabonga ngalobubuzalwane lamadoda nabesifazane abahle engilindele ukuhlala nabo ephakadeni kuyo yonke iminyaka ezayo noma imihlaba engena siphelo busisa umfowethu ngosihlalo lapha nomkakhe wonke umfundisi nomkakhe zonke izivakashi ezikanye nathi kulophukusa futhi baba kulesi sikhathi esikhulu siphila kuso nje ezinkanyisweni zakusihlwa zedla ilanga lishona lapha ogwini lasentshonalanga maduze nje kuzofika usuku lwenkathazo engagaze yaziwe kwenako ongcolile usangcolile ongcwele usengcwele uNkulunkulu siphe ukuthi sizokwenza konke okulele emandleni ethu okufaka yonke imiphefumulo ebusweni kaNkulunkulu ngaphambi kokuba kube late kakhulu uNkulunkulu siphe khona busisa inkonzo yalaba abazalwane bami ngolu amabandla abo amancane nodede wethu labafowethu abahlezi lapha kulokhu kusa imisebenzi yabo uNkulunkulu balapha ngihlangane naleli qembu elincane lamaphentekostali emhlabeni jikelele emuva le kuleyo meno lapho amadoda ayenga lokotha aye khona futhi kuyoba khona iphentekostali elincane lingaxhasiwe lihlezi emuva lapho libambe ikhandlela lokukhanya elingaphasiswanga muntu owesilisa othize omncane noma owesifazane enemuva lapho onakele wonke futhi eqedwa nya yisilwane esimene noma kanjani nezimpahla zokugqoka ezimanikiniki kodwa ephakamise ikhandlela lokukhanya njengoba Paulu asho kumaHebheru izwe elingabafanele bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi futhi beswele behlushwa uNkulunkulu ukwahlulela okukhulu kuzokwembula kuphela ngilibonga kanjani ngamadoda nabesifazana banjalo nangokuhlanganyela neqembu elinjalo ukuhlala ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu babusise bonke baba sikhulekela ukuthi umusa wakho nesihawo kuzohlala phezu kwabo thethelela ubuthakathaka bethu obuningi inkosi asihlosile ukwenza lutho olubi inkosi kodwa ngenyama siyawenza amaphutha nsuku zonke ngakho ukuze sihlale siphila kuKristu sifanele sife emicabangweni engeyethu ngakho sigcine sifile kithi uqobo futhi siphila kuye imizimba yethu mayibe njalo futhi umphefumulo wethu uthobeke kakhulu kuye ukuze abantu bezobona ukubonakaliswa kukaKristu lapho sihamba noma siza kumbe noma yini esiyenzayo sibusise ndawonye baba sisize kulobo busuku enkonzweni sisize kusasa siza osonto sikole amabandla futhi kwangathi kungaba namalangabo omlilo kaNkulunkulu ebandleni ngalinye lenhliziyo ngayinye ukuze kufike uJesu sikucela egameni lakhe amen ngibuyisela kusihlalo futhi umfowethu